Hustlers Entertainment. Hustlers Entertainment.
K-Ami Music.
Tondoro tufo kovako, mamba, umuchin shikwabu, kubai, chaba Avengi majanki fe balai, jaba Chikara kunyonga fe kumutima Kala munguru kangechi puba Umunguru kushunguru kanaka suba Sokoro kina fuebo tuapone Ama palo na pano ya letone na Kamusalu kukwine mufione na Ushani shemi sana mulayone na Ulunko nene chimpweno uleipone na Nine maki, teti no kunkomena Ubobu fingo leti wala mponona Ifya komeka fionse na komonona Muriturwa ni twandi mwilave lama Bamburi mwilave lama
Avalwa ni bandi waisa isa soba mone Avalwani bandi waisa isa soba mone Nabafwa lenso ni no mulo mo isa soba mone Bale tinka chule fi
Kalalomba fi
Bale tinshaka tole mo
Kalalomba fi
Lelo kanshane Lelo ndeva folesha Lelo kanshane Lelo bale tasha Lelo kanshane Chana karindula
Chamukole chikonko Atampolu bato Atampolu fiengo Atampolu buri Chamukole chikonko Atampolu bato Atampolu fiengo Atampolu buri
Umuntu mubi Afwa fefya wa minaeka Umuntu mubi Akabila feya sunga boeka Nefshi muringile kopatekesha Ulumkumbwa kopatekesha Mefya bene kopatekesha Baka makaka fya mukakesha Ama palo yandi Mane yandi chila mukaripa Inchi to shandi Chite mwiko chandi chila mukaripa
Mwole fwayo pene Nekuma pakati kuchene Size 9 kushene michene Inkopo wala bunda mutule Ngole fwayo pene Ndekuma pakati kuchene Size 9 kushene michene Kwempa wala bunda mutule
Avalwa ni bandi waisa isa soba mone Avalwa ni bandi waisa isa soba mone Nabafwa lenso ni no mulo mo isa soba mone Bale tinka chule fi
Kalalomba fi
Bale tinshaka tole mo
Kalalomba fi
Lelo kanshane
Akarindula
Lelo ndeva folesha Lelo kanshane
Akarindula
Lelo bale tasha Lelo kanshane
Akarindula
Chana karindula
Chamukole chikonko
Lea
Atampolu bato
Lea